waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali inaas jeniif waxay timid australia iyadoo ilmo yara waxay sheegtay in ay ku salaysan diinteeda si joogto ah loogu geysto
I remember since I was a child how much Islamophobia came our way, death threats, complaints to the extent where...
Waan xasuustaa illaa caruurnimadaydii inta Islaam nacayb isoo martay, hanjabaad ah in lay dilo iyo cabashooyin kala duwan. Markii u horreysay oo aan shaqo codsado, waxaa laygu yiri shaqada waa lagu siinayaa haddii aad xijaabka iska bixiso. Hadda Janif waxay macalimad ka tahay iskuul ku yaal xaafadaha Melbourne. Waxay sheegtay inay og tahay kaysas badan oo muslimiin gacan loo geystay.
I have friends who've had their hijabs torn off in public, in shopping centers and in public spaces. I've had friends who've been driven off the road.
Waxaa jira in saaxiibaday xijaabka meelo publiga looga qaaday oo looga xayuubiyey iyagoo jooga xarumo dukaamo waxaa jira saaxiibo iyagoo gaarigooda wata wadada laga saaray Dr. Darya Inner waxay labadii sano ee u dambeysay baareysay Islaam nacaybka Australia ka jira waxay warbixin ay soo saartay ku sheegtay in cayda la xariirta argagixisada ee muslimiinta lagu beegsado inay 1,100% ka tahay dhacdooyinka la baahiyo laakiin inta badan haween lagu beegsado ayna u badan tahay cay iyo tacadiyo afka ah
sexist misogynist dishonoring women or commenting or degrading their religious appearance
ay ku salaysan haweennimada mid haweenna cayb ah hadallo sharaf dhac ku ah ama lagu liidayo labiskooda diimeed warbixinta ayaa sidoo kale lagu ogaaday in ku dhawaad 80% dadka dhibaatadan lagu sameeyay ay yihiin kuwa xijaab watay marka dhibku dhacayay 30%na ay caruuri la socdeen haweenkaasi halka 98% kuwa falkan ku kacayay lagu tilmaamay cadaan ka soo jeedo Anglo-Celtic dadka loo yaqaano oo ah cadaanka ka soo jeeda UK iyo Ireland Dr. Inner ayaa sheegtay in dhacdooyinka intooda badan lagu shaaciyay internetka intii u dhaxaysay 2014 ilaa 2015 ayna intooda badan ka dhaceen goobo publiga oo mashquul ah waxay intaa ku dartay in 4 dadka isku tilmaamay inay yihiin dad islaamka ka soo horjeeda ama naceb marka loo barbardhigo tirada muslimiinta ee Australia degan
every single muslim individual needs to deal with cope with 4 hardcore islamophobes and this is not fair to muslims
qof kasta oo muslim ah waxa ku soo aadaya oo ku beegan 4 qof oo islaamka aad u naceb mana aha wax cadaalad ku ah muslimiinta dr fati mansuri oo ka tirsan maxadka deakin university institute of citizenship and globalization ayaa sheegtay in tirada ay intaa ka sii badan tahay macluumaadkana ay yihiin kuwa ay tahay in laga faa'iido
There are Islamophobia reports in Europe there are Islamophobia reports in Northern America and I think for Australia to have an empirical basis upon which to tackle some of these race relations issues
waxaa jira warbixino islaam nacayba oo ka soo baxay Europe waxaa jira kuwa ka soo baxay wqooyiga Mareykanka waxay ila tahay in Australia ay lagama maarmaan tahay in la helo cadeymo la taaban karo si wax looga qabto arrimaha xiriirka qoomiyadaha kala duwan ama dadka midabada kala duwan gudoomiyaha dhaqamada kala duwan ee Victoria Helen Kapalos ayaa sheegtay inay lagama maarmaan tahay in macluumaadkan ay sharci dejiyayaashu soo farageliyaan oo ay wax ka beddelaan isdhexgalka bulshada
It confirms to me what we see and what we hear in our communities every day but it also then gives us a
waxay aniga ii xaqiijinaysaa waxa aan arko ama ka maqlo bulshada maalin kasta laakiin waxay sidoo kale nasiinaysaa dariiq aanu ku abuurno xeelado aan wax uga qabano arrimahaasi
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio app booqo sbs.com.au/somali